Bizani zangoma, bizani zangoma, zizokuza lomhlola, ngathi ngamadimoni. Ngathi khona imoya emibi kimi, kukhona into engcindezelayo.
I need help, anhlaba inkukhu emnyama mayizosiza. I did not see that. Vuleka ngaphandle phakathi kuyakhiwa, ngibize izangoma nopasta bazongikhipha, please ansize. Ngihlasela ubumnyama kuyasabisa, ngosuku wanna get paid, ngobusuku ngiphenduka islave. Kubuhlungu padit won't change isungu, siqedwa ngepain. They promised me silver and gold just to play my mind. Bafona ukuthi ngiblinded, that's why they gave me the third eye. I'm in the dark, Lord send me an angel. I'm scared as fuck, angisayazi nento ekuthiwa happiness. Ngizama ikwap, ngangijaji ngiyaza ngikho perfect. Ngizama ikwap, ngangijaji ngiyaza ngikho perfect. Ngiswela amandla okuzikhulula kulobu mnyama, cause my other half is lost and angizole ningiyasaba. I need help, please, anhlaba inkukhu emnyama and get these demons out of me, khona ngizoyeka ukwenza amanga.
Ngathi ngamadimoni, angisakwazi ukulala ebusuku.
Ngathi khona imoya emibi kimi, kukhona into engicindezelayo ebusuku. Cela nihlinzeleni inkukhu emnyama, emnyama. Cela nihlinzeleni inkukhu emnyama, emnyama. Cela nihlinzeleni inkukhu emnyama.
Ngiphele imoya emibi kimi,
I can't sleep, I'm dreaming of demons and ghosts. My dreams and no keep it to my goal. He's my king, he causing October my bong. I can't sleep, I'm pooping, so I chase a little dough. The trap load, I go to my god in your ass. He crowning, I need way crowd, he cause he back dwelling in Hansi. No, shy, he turn up on yazzing, I can not dance. If I'm dancing, then he show you shooting, send it, it's funny. Can somebody pray for me? Cause ngidinga usizo, I'm only human. If I was a god, ngangizokwenza imlingo. Angisazi ukuthi ngidinga inkukhu emnyama or isiko, cause all the demons inside of me angenza ngishintshe isimilo. I'm not saying that I'm evil, kuthi ngigcwele ukusaba nengqondo iboyisiwe. Ngiyahluleka mengizama ukuthandaza. Bizani zangoma ney'nyanga, noma nibizo pasta bazongibeka izandla, noma ningihlinzele inkukhu emnyama.
Ngamadimoni, angisakwazi ukulala ebusuku.
Ngathi khona imoya emibi kimi, kukhona into engicindezelayo ebusuku.